Moyo wangu meshe nasa nasa kwenye kichaka. Nimedata nyaka wala siwezi toka. Mana moyo wangu ushaumizwa na wengi. Waliteke siya zangu wakaluka vigingi. Yanavutia mapenzi yako na mimi. Mintalia kinacha siwezi kwa mini. Yanavutia mapenzi yako na mimi. Mintalia kinacha siwezi kwa mimi. Baby, yukutu wala sangomo kalale.
Maya,
siachani nawe.
Maya,
yukutu wala sangomo kalale.
Maya,
siachani nawe. Na mwingine najiuliza singe kuona way. Ninge muona nani mana mzuri uko mwenyewe. Napata shida hata mia mbovu sina. Naunga unga na wana nilete ule wewe. Mapenzi moto moto mwingine sina. Umenipa kala moto kwa Mola Amina. Mabebi panga butu kwa kukata sina. Wendo mwenye kisu ya nasina. Basi binulie moto mkumwagie. Basi binulie baby. Yekotu wala sangomo kalale.
Maria,
siachani nawe.
We Maria,
yekotu wala sangomo kalale.
Maya,
siachani nawe.
We Maya,
nimeze kitu chatu.
Cheza,
oh yeah.
Wimba, cheza.
Na mwendo ni kitu chatu.
Cheza,
oh.
Wimba, cheza.
Niwe chizi tena chatu ma.
Cheza,
yeah.
Wimba,
I
said I want you.
Cheza,
oh yeah.
Baby come to lale, to lale. 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 Baby come to lale, to lale.
Oh my God, it's better sound.